kindani kumefifia, mizozo bala, aibu kulia, sio kawaida. Tumesikia nahodha wa meli eti kukaa nyuma. Oh, 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 hosta imemnyima. Oh, 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 barafu kwenye mtima. Oh, 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 asikilizwi kauli. Oh, 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 na yeni mtu mzima. Kwani wapi na hodha? Yuwapi na hodha? Yuwapi na hodha? Chombo kinazama. Yuwapi na hodha? Yuwapi na hodha? Yuwapi na hodha? Chakwenda mrama. Yuwapi na hodha? Yuwapi na hodha? Yuwapi na hodha? Chombo kinazama. You are been older. You are been older. You are been older. Chakwenda mrama. Na siri za ndani kuhadithia, shoga katamani jamvi kakalia. Udugu wa mani tulifikia, hisia chomboni mwisho wetu azamia. Oh, 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 kabla ya kupenda bima. Oh, 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 wapenda kwa kilizima. Oh, 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 usiwe mchimba kizima. Katumbukia mazima. Kwani yuwapi na hodha? Yuwapi na hodha? Yuwapi na hodha? Chombo kinazama. Yuwapi na hodha? Yuwapi na hodha? Yuwapi na hodha? Chakwenda mrama. Yuwapi na hodha? Yuwapi na hodha? Chombo kinazama. You are been older. You are been older.